Yazazi lezi zimagasa nizokwenza ukuthi ukhohle ngephupho lakho. But then thola ukuthi wena uyayifight noma kanjani uzolandela iphupho lakho.
Yazi kulamalanga khona into engayizwisisi. Lapha emphakathini ngibhekwa kumbi noma sengulisi. Bathintwani khaliphile bafuna ukubona ngwiki. Drop music ngiyabazwisa abafuni ngoba bayabona intwana izoba inkinga.
Bakuthuzovele mathini
yabo bantu bazokucikela phansi ngoba ungenanisa. Masukala ukuphatha umadiba bazokudinga. Bayakhohlwa ayikajama eyami dream iyahamba ilivi. Ngithusa abaningi my vision is too vivid. Bayakhohlwa ayikajama eyami dream iyahamba ilivi. Ngithusa abaningi my vision is too vivid. Ngithusa abaningi my vision is too vivid. Bayakhohlwa ayikajama eyami dream iyahamba ilivi.
Nangithatha kweParaguayini nami imvula izonetha ngakimi. Kube ngelami imini ngiphatha amameli ngakhela umndeni mention. Nisuke nithi ngisebenzisa imithi
mithi.
Nina niyathanda ukubona umuntu ehle ukupheka. Niyathanda njalo nangithi mana ngihleka. Namanzi amnyama niyawaphela. Mpumelelo mayifi izonuke. Ngicela ama favor nithi ngifaila. Ngicela ama favor nithi ngifaila. Njalo ngoku mina ngiyazithesha. Ngisebenza nzima ngifuna imali yephepha. Ngiyazithesha. Angisenali iqesha. Yabo bantu bazokucikela phansi ngoba ungenanisa. Masukala ukuphatha umadiba bazokudinga. Bayakhohlwa ayikajama eyami dream iyahamba ilivi. Ngithusa abaningi my vision is too vivid. Bayakhohlwa ayikajama eyami dream iyahamba ilivi. Ngithusa abaningi my vision is too vivid.